kati yongedde okutongoza nnyo mukama omusajja oyo kyenda byetaba wankwe tunudde we nava ne wedi kati wasubwa tandaba mbiseera ebyo nali sisaanira mukama yeebazibwe ate okuva obutasi bwe nali omusajja wange ye yali andibaze bwekyo kwe kufuuka bannange muli mutya mu dduniya abaami nammwe akantu ako mu kabonge mukatundu ako mwanyi wasikyetaaga matini yanyiya abasajja nze bwentyo ne mwensonyiwa mu mutima lwakuba tunula gye tuvudde wala kyemba mpitayo ne mmulambula ate singa nkikola mbuli ssaawa naye yabeera ayagala twejjukanye nayitiddwa mukulu wange ngenda mu amerika leka omusajja ono ngendeyo musibula manye kati ekikuyunga nnyo obwongo simanyi mbeereero weno okalaakalanye nga tukyali ababiri nze nnali omukovu nti wabula embeera eyo nze sikyagiyinza kati matini yanyiya abasajja nze bwentyo ne mwensonyiwa mu mutima lwakuba tunula gye tuvudde wala kyemba mpitayo ne mmulambula matini yanyiya abasajja nze
magezi kolinda gonotasi oponye purese zinkuba okusobya kubeera wanasobya nanulesa byosonyiwe mama saasira enakola byali byakito kati kuse era nze siribiddira
kitwala bubi mazima wandowoozesa binene bingi nga tendirubutojjukiramu lwakuba gwe wali obikola ebyo nasomako kyemba mpitayo ne nkulambula
matini yanyiya abasajja nze bwentyo ne mwensonyiwa mu mutima lwakuba tunula gye tuvudde wala
kirwadde kyannuma ebiseera ebyo
nange ssebo bwe gwali
simanyi kati oli wa musajja yakuwaga okutu